Diana B on this. So son, more lego.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mwesh ni bless. Mwesh, mwesh ni bless. Nipe mathao, ni finesse. Diana Mara naona akitense. Sip kidogo jutusha kuwa tipsy. After this, najua utanimisi. Ubaya wangu miu waga mtoxi. Kesho si text ata kama na kuhisi. Tuvuke Costa Rica watamu. Pale kati, patamu. Kupoteza fahamu. Kani ndoto basi ni moja tamu.
Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful, go to me.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Ni ku rotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongoze. We mtamu kama kachori.
Anko na mhesh, mhesh na mresh. Yo nitanga ma place kumit, kutoa stress. Kuna kapes, kaumfanya roi rest. Tukitokea beza, ntaka nivae dress. Skin yako tenda, una skin care routine. Sezi ata jomi yaka, ni 30 ya my teen. You look fresh, umejwa kuni impress. Napendo kiji express, every time you gotta test. No soy tense, kwangu ina make sense. Hatuitaji nobody else, ku avoid mess. Woko na mimi, junajua you got taste. They can copy and paste.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mna ofa pudesh na mindyo mresh. Ama ni watoe na makofi za shebesh. Mindyo mresh, miss mhesh. Mindyo mhesh, urudi kuni bless. Mna jimes, mna undress. Mna kula stress, mna come kuni address. Naona mamono wanachokoza mwenye shule. Enyewe mpona jokes kushinda hapa kule. Birthday girl, nimenyamaza. Wakuonja shwa keki ndio mnakayamba. Hata kwa leba nafunga zaidi yao. Diana B, mama yao.